Hapa ni mwendelezo wa kazi, hapa kazi tupige kazi, hatujamaliza kazi maana iko kazi. Ye walete. 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 Awe mwezi 25 mwaka 77 kiliundwa chama, chama cha mapinduzi aliongozaga baba, baba hayati baba Julius Mwamba, Mwinyi kashika kamba, kamgawia Mkapa, Benjamin hapa ndani ya Gwanda, basi kwa Jakaya Mrisho, sasa Magufuli
weka
we dokta wa madokta, mzee wa kutumbua Dokta John Pombe Magufuli. Walete, 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 walete. Ye Najibu letu ni moja tu kwa wapinzani wakiuliza. Barabara,
wamterera,
umeme,
baka maporini,
maji pia,
kama mtoni,
hospitali,
hamzioni,
mashule, 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 mashule. Oho! Wape utamu, 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 utamu. Wapi Majaliwa,
chama,
Mama Samia,
chama,
we Bashiru,
Bashiru,
chama,
pole pole,
chama,
mzee Mangula,
chama,
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 chama, chama,
chama,
chama. Ni mwendo wa kijani bara mpaka pwani, habari ziwafikie zenji, tunawatafuta kwa tochi mchana kweupe wapinzani. Waleti Bongo kama mbele Dodoma inogile, Bongo kama mbele, Dodoma inogile.
Seidani,
wamtelela,
Dodoma,
wamtelela.
Arusha,
wamtelela,
Manyara pia,
wamtelela.
Morogoro,
wamtelela,
wapi Mbeya,
wamtelela.
Iringa,
wamtelela,
Tabora,
wamtelela.
Rukwa,
wamtelela,
wapi Mara,
wamtelela.
Mpaka Pwani,
wamtelela,
Lindi tena,
wamtelela.
Mtwara.
Hii hapa sauti ya mtoto wa Mguru Nyonta. Wananiita Captain Barbaya Roka. Niko na mwanangu Nexi. Walete, 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 walete. Wape utamu, 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 utamu. Ye wasugulie. Wa Chama,
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 chama pinduzi,
chama,
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 chama pinduzi,
chama,
chama, chama,
chama,
chama pinduzi,
chama,
chama, chama,
chama,
chama pinduzi,
chama,
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 chama.